Nyachanya she put a boss kwani mini nogo. Scossing over baby girl, me ukula njugo. Bad to the bone, lazima ni kunye supu. Shake that thing, hadi upigo marufuku. Kaende kaende, kifo cha mende. Una ninyonya kama maembe na tembe. Game bubu vitu zetu usiseme. Wacha wapaki wakidhani kuna venye. Peleka juu, peleka chini. Usiogope kuu, rarua mini. Ikishika sana, toa ulini. Zako zikipana, cheza na nani.
Kisha tumagezo salamu. Nikona time Mendoza kuwesko mahoni.